Warsaw, Warsaw, Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi D-Rock. Yena ugxile kumdumo owe-house music njalo osebenzela kwele South Africa, kukanti ke udabuka kwentuthu ziyathunxa kobulawayo. Asizweni exoxa no-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Wasuka eZimbabwe waya eMzansi ukuyazithandela, ezama phela ukuphila. Okwamanje uhlanganisa abalandeli bomdumo wakulezi nsuku owe-house music.
Igama lami ngu-Andrew Khanye, ngisuka kwaBulawayo, ngafunda eSobukazi High School and umculo ngiwuqale 2000. The year 2000, and ngokuqala kwami ngiqale nje, you know, this village silalela emaklabhini simamele imculo.
Ukhanya ubaphethe lapha ke eMzansi umfana kaKhanye, njalo ke uyarocka.
Igama lami lasestejini ngu-D-Rock. So far nginama-single amabili aphumileyo. Eyokuqala ibizwa ngo-Love and Life, le ephuma manje ngo-December ka-2018. And then eyesibili iphume 2016. Ifeatura ubhuti abambiza ngo-DJ Kuchi no-Zinsengidi. Love and Life uphume last year December, yona ifeatura bafana baseBotswana babizwa nge-Team Distant, lo sisi wase-America ubizwa ngo-Portia Monique.
D-Rock nguye-ke esikwekiselayo kuhlelo Woza Woza Friday. Vele kahle kahle uqale njani ezomculo, abantu bekuthanda kangaka lapha eMzansi?
Ngikhumbula nginomngani wami ababiza ngo-Easy T, ube ngu-DJ odumile kwaBulawayo endaweni ezifana nase-Paparazzi nabo-Visions, ebewaziwa kakhulu, khuliswe wuye entweni yoku-DJ-a. So far umculo wami abantu bawuthakazelele kakhulu, kunama-radio station amaningi la e-South Africa abawudlalayo, kufana no-Love and Life seyifike ku-number one on ama radio station aseBotswana nala South Africa.
Phosela ilizwi kubalaleli abafuna ukuxhumana nawe, bathenge phela ingoma zakho.
Kubalaleli ngicela ningidinge, ningithole lapho kuma social media, ku Instagram nizofuna uDRockSA, so D_Rock_SA, ku Facebook uDRockSA, ningaphinda nisearche noAndrew Khanye ku Facebook na ku Twitter nizomthola lapho. Otherwise ngicela ni download iTunes, Spotify, uDeezer, Amazon Music, wonke ama digital stores adumile izoba ikhona lapho. Ngibonge kakhulu balaleli.
Umdumo we-house music usuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku, yikho nje uD-Rock ebarocka kangaka. Nguyeloselayo kuhlelo Woza Woza Friday. Ngipelakhondo elithukela igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda. Oh,
umculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi nguDRock esigqabela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC ngisithi nibe nempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.